tata andrelia, Yosef kple Farao ƒe srɔ̃. Asitsalawo wosa Yosef le Egipte nyigba dzi. Eva trɔ zu okluvi ne ame aɖe ko yɔbe Potifa. Mawu le kple Yosef. Eye kɔngbedede gã aɖe nɔ nu yiwo katã wɔwɔa me. Yosef kpɔ amenuveve le aƒetɔ ƒe ŋkume. Etsɔe de asi ne yeƒe dɔwɔla aɖe ke kɔe ɖe eƒe aƒe me. Eza Yosef sigbe dɔwɔla nyuie ene yi ɖoe ɖe eƒe aƒea dzi. Yosef medzi kɔkɔme dze yi wòdzɔ ɖeka dze tsa. Potifa mesrɔ̃ va tɔ azia ŋkuɖoɖo na Yosef. Eva zi Yosef dzi be wòadɔ kpli. Yosef nyanyui ɖe be nukuma menyo ta yi gbe ɖo. Esi do xixe yi gble awu aɖe nyɔ na ƒe asi me. Vɔa Potifa mesrɔ̃ nyɔnua tsɔ awua na srɔ̃a. Yi bu fɔ Yosef be edi be yeadɔ kpli akpa sesetɔ. Potifa lé Yosef ye de gaxɔme.